Let's get on the bed.
Police city like a kachumbari. Era manyati ya febiri kwa lari. Princess, ya kwa singa. Na vale kawalanza silikuwa talibani. Baby manye wote wangu ya pulani. Princess, ya kwa singa. Songa,
songa,
songea,
songea.
Changu, kusawa changu, sembera mangu. Na kupenda pia oh my baby, kuma o. Kuma o. Oh my baby, kuma o.
Come love baby, I love you, I need you, yeah.